Adesua ɛtɔ so du. Braha. Mary, braha. Adɛn. Hohoro bankye no ho ma me. Ɛhohoro wɔ hɔ. Hohoro wɔ fa hɔ. Mawie. Sɛ nsuo kakra brɛ me. Ah, mɛkɔ ni hɔ. Mary, kɔtɔ mɛkɔ wɔ dwom brɛ me.
Bra, hohoro ho, ɛfa, wie, sa, nsuo, brɛ, mɛkɔ, kɔ, tɔ.